top boy design.
Conquer.
Kamati and WA.
General.
General Major. Master, Master King Bob.
Dukuduku wala stoi utupuko ila beef kwa masela kwangu ni marufuku leo pa streets nega wa hadi matao na bottom days ni sana sito kupata buku na mwaru wa kimasai damu wa gitapo na yona mani na vitaka tusamini nukitapo mpuke mlangoni mwakasi lako nishara na fuata mela na vuna vya majirani na kesi makamani kwa jeli ya kubaka biti kashindwa kesa kemo kwa mana bote na mimba Tosoni no taka shika leo badai Sito na otoka zeri yenanga tukamba Zibazi na miba kanyago furebu Kufu za utawala toka enzi za mababu Kufu za gizani katu kwangu samini Kichana kuna draw homeboy na kwa dhibu Na kesha kama popo pepo kwangu sitaji Speed na yokwenda minor zeko Na wenyonga kwa kama juhuri kwangu sushamba Na juwa sina shedu kipenda mulize blue with time
Wape wape jise wape Vidoke vyao wakibeza wakibeza
Kwa subuhi ya jogo Nasaka hela roho Siwe biduli ukiniona kita Sinona tamba kajongo Na fangozi na mana mitumbe shuke bay Mziki upande bay Kipanyi siwezi vua Sinongo nesikio njime hakikiziwi Sama kindia na wavu na bari Sijenda huwe wa Cheke kwa darau kesho Nyore tamani na Naikajo shima ili jimbo la madini Sicheze sharubu misimba lilonye shewe La romba ya leo na tupambali ya mini Chalo sau na pusmame na mana mambo ni na kombo Kama jire saba saro kishino kuroko master kimbo Natumia medula domana isha kwa ishu Wezi niba nyota kwa ko haina faida Najua unaharisha vipu jambe kwa hasira Kukuchora udoni utagi hauna faida Baba kina mali mikyote na chajami Hadi na vyo pana nyota wa Jesus
Wape wape jise wape Vidoke vyao wakimeza wakitema maze Show yao sema wape wape jise wape Avidoke vyao wakimeza wakitema
Cancer security, in the photos with responsibility, street forces of the poverty, then the top city later, his majesty came bold. Nicky thought left na view so soon in between the stress kiss the money Nicky for no hope justice kiss us in tiny na men na blast no sun and the bit is it for my just simple Nico microphone do ki fatika ki choko mbali piga gita check hack to you sa in industrial kin roda street ma kumpa niko sender than the pole jumba ipite muka kupuka kula rumba chunga dunem tumkame kauka ritu sujasalete kaskaru tududa Machinji supporta tuna Blotu loza licho afo ni ndula Tibuna safa fkisebo kutakula Kwa keyboard kudona da Tuapa kudongo vyao Makunde tuapiga pao Mindima mabote nature se kwete mpao
Wape jise wape Vidoke vyao wakimeza wakitema maze Show yao sema wape wape jise wape Vidoke vyao wakimeza wakitema maze Show yao wape wape